Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde on acca haje holitinde wiide dum woni jenna yanda jabbirima fasilima go o le maison de la presse do bomoko do jodido do boggi jambiri kanko ganyi kanto morway gal woni do mikoroji dido onayri bangal hono kambe yimbe le dinan kobbe wattu jone be gonde jenginede fa jewte yel hono wajuji mabbe di kan yubbirede fewde e jallini dibe ngatta wajuji fewde modul fande datul hakkunu duwan sakanya fa ndara gawo kanya hakkunu duwan sa fa jettuda tumbutu be kulitini gol do datol uttaka non kambe lamibe hono dorboto mobilaji wombe le odo nokku be kulitini yide ko yata sukab jokkol yurube ko yata lele ene chapantete didi le rumde afrique ne kanyam gonde hawul tinde ko nayi bangal basket le ngalure e bomo ko de ko faana modu fa jotti yelona ande be do sukabe ko nayi bangal basket hani yarda yaso di wono sembe kabaruji dum jigi no do be tande di bismillah modon e hadade wattu joni hono kambe yimbe le humnibe kabaru dinaji wombe lele di meden di yamabe gondi e be nedde ande ko nayri bangal no wajuji mabbe di ngordi no holitira wiide be do yimbe be iwri le region segu motti kany e tumbute be gondi e famminede no dido golleji wuri sita sidibe
ko batugo wada hakkune hore be dina aslam ka kristian be ananato sabe be hollundur hakkileji do kabaruji hono le wajuji wadirte yalla jamare an heba fam lobbo hen lewi kanko kasim kulwali horejo fedde noddirtene groupe de developpement de l'afrique gda
cet atelier la rassemble
batu yukortal adibe dinaji so aslam en so kristian en yalla hawrude do gutum bangal wajuji ngaditeedi yalla kumpitinde e faminde potal hakkunde worbe e rewbe dum tagol hore irore rewbe bawdi latar jati sababu weltere tabuji
changement de nos comportements
le kango pasteur no de terre cheikh nahamoula samake jiadel église évangélique lady mali o holli tiwi o batu ana jogi daroga mangal ko naf lady mali fu lewi makko do ana nato sabe teddengal hebe hakkune dinan kobe aslam en kristian yalla leedni an heba no bubirta
c'est un événement assez important
djogi nafasan sabi ana le takki lolli do ttr demi noddadi kulentreji kewdi nafuji sanne sukabe yimbe église yeba fi ngedo be kabaruji toni goro fufu watan hakilo bandu nimina wide lady mali dimin denti e mudun tawtan jammu min tawtata
la paix que nous recherchons
micitunde o batu fuddene ne alarbare warantima aljumare noge didi lewru septembre hitan 2023
dido kabaruji fan ba hebe do beme ame ande to do page facebook kanyo compte twitter sijo tamani wattu jone jara nokku no dirte duwanse be kuliti datol mudun yarde gawo kanya fa datol mudun yarde tumbutu fu irin wonde uddorde non hono kanko no dirte sidi haydara gote lamido kabar droboto mobilaji le odo nokko holitiri o wiite do e tayde fo wi datol hakkude duwanse kanya bambar monde ka wattu jono uttam kedden ko masifi do en do faccitango ali sisi
ni dowtaka caggal ko mangal pade en be bettiri lawo ngol yaade gawo mobilaji yogaji immiso jokke mabbe tiddala fu mi matay alam fin ne bete altinernde lawungul tacchama kasem wom kar ngaji iwdi duansa fatude boni be mbaji binama wirfade wakati mom gon jon o ka fay mobel gotel wawa yaade lawul duansa gawo ya warta anadu lawul duansa bamara maudeka mi wadno noddango fewde compagnie ngaji transport wata ko adata yimbel be wadda dum en doko lawul wala mi wirfiti to noddango ango fewde yimbel adobe dawobe so wadda dum en dobe ngote bamde dawobe ngaron ju non dum en duansa
wattu joni en jara nokku no dirte kenye babe kollitiwide cioggu kudde de an wondi e jippade ton non kambe hono jagoto wombe le odo nokku be kollitiri wide be mbikilo pomme de terre ko wonno sotte to buttemi di dum warti buttem dre chapande jagom cefa jaba kanya fa njotto yeda ko nayri bangal masaku kanya ko nande mudu fu be kollitiri kudde de an gonde jippaton so yogabe kollitiwide beltiki fa hande wobbe kay kollitiri kaaja on jippo burdini usman nyaali buli
do kenya bado sini erobe yogabe kultivide cogu ngureji yogaji buiteke le o wakati yogabe du kultivide cuguji yogaji kay ngonno aran don tan keddi kadu won buitidi
don boro fenge dawla
mer yetta alla sanne e nuhi kaju ni hirtani sabe kulleji kewdi cogu mudi jikke joni gafa handen kilo jaba cewdo ana ciotte teme didi fartare teme didi en debe chu kan e nyebbe ana tidi fa handen ga aubergine e bibbe ledde yogaji cogu mudi ana yafi ne watti joni
kano amadou jara jagoto do le lumo kenye ba holti wide cogu ngure jogaji buiteke e yimako ko sabbini dun ne sabe hewgol de kulle le lumo ngo
pom dargu wi kame fly
pom de ter kilum goto ana ciotene teme didi ga hande no ciotte temde cefane jeegon me woni jaba sifa didi sifa goto kilum ana ciotte teme didi cefane jeegon sifa didi ba don kilum goto temdere bu debbe arano kilo goto ku ciotte arano teme didi ana ciotte hande bu temdere woso de kilum goto cefane jeegon juuni
bi o ray alhamdulillah bo don non mo ga wala
mecin ndivide o cercle himbe hewbe woni wadobe golle ittugol kangne kano horejo agriculture kenya ba holti wide himbe onugo ana gonde wadde golleji kesse le wattuji cakkitiide de woni ko Ousmane Niali bu le ministre studio tamani iude kenya ba
wattu jone kalaano kabaru gitina wojo ko wonde matede leleedi min indi miccitiden wide jamden de ana gandi warde don latik sababu du su himbe le hewbe ana gondi e matodo no gitina wojo be nodde ta apolo de wattu jono de do gitina wojo du miccitiden wide idon raba sanne kambe antambe kabar cialangal du nobe kolitiri wiide be bi ko lato sababu mudu yo hewgol kammo kanya fa yotto tunel kanya ko nande mudum kedde mo kanko no dirti lamin trawore yo goto e kumni do kabar habude nyaaw gitile leedi meden di ko ma sifido hen
ce ge nyaaw andirado sanne apollo dun tay kama wiide wakati fu so tobo ngo fuddi hebude sembe nyaaw o jaaloto yimbel hewbe medugol yide nyaaw o arande mudum kala hitane 1960 wadi sanji do fa den to da yude nyaaw o to jude mada wakati fu sabune watu sabune jude mada tirkira dum gite mada cagal mudum lota dum nga fati acha fi sabunde ka nata gite mada dum ko hada nyaw apollo o ka boyi fu balle tati na do balle nay dum ka faisa sawaraimu ga wombe mu em bettoto dum so dum buri nyalado koltade jonde so wam ledde lu banda so gattuda e gite mada tawi ayamira ka wadde dum ada wawi sattinde na wala
wattu jone jaran do pomako do kasen kale hono kabaru ko nayri bangal dum do kabaru di fudado do mi halni on hono pide ballon basket ko fuddi le leedi meden di dum fuddi noga e lewru septembre dum timma yalle noga di lewru septembre worondo le dedo pide ballon be sukabe worbe be ngala dubi 16 ko yaata chapande mabbe jion kanyen gon le ngalure pomako ne be uri ko yaata leedele chapantete didi lewrumde afrique ne be gondi e wadde dedo pide le nokko ko ni fana modu fa jewto yalla hono be kan yirwinirde su kabe fiobe ballon be ande muden leleedi medindi basketti no biireten fa kebe famtare kebe sita city bi
hunjunde fiire basket ballon led balebe wawa yaara yeso fe suna sukaben jangine fa handen lewi kango Jean Claude Sidibe amiru federation malien basketball lewi makko ko yaata sukabe supportaton fiobe basket kan e ekintnom en joyon gongo fotti en jande balde tati
l'objet du fandangal lo kortal du famine sukabe be do kulentreji kewdi yalla be da andundirde tiraji gondi li mali tawde fuf yu leedi ndi hani jadi fangede mekani duktitaade yirwinde kabar basket yalla e likor tako ni keba joueur en hantibe
kambe yimbe fottube ne jande holliti weltige sanne de kabar yibe famina do mudun bede yelo fa hannen jangineede kulleji kessi ko natto sabe hokkude famuji mojjudi yalla ben heba yarra yaso le golleji mabbe
weltige sanne ko chuba tawede kawrtan yila amane jo yimbe ngado basket mobe jabe rude afrique ngombe hande mobe kawrse nba
micitunde wi fiira balan ko noddirte fiba Afrique régional yum mo sugabe robe han fiide ana fuddo bamdes noga e jeegon yaade noga e jetti lewru septembre nuko noddertedo Kigali
wattu jone ngala halde hono kabar ko nayri bangal sukabe wattobe dum woni kadle juudde be kambe dorboto moto ngaji be le ngallure bamako nde hodor so be ngatta dum sita sidibe
on mati dum sanne watti jonde dati din le genni bamako dogno motoji ko heewi an tawa ana filiki ko fon mu en an wa kawda jati e andata ma bangi feey ngaji di nga hebda andude jommu sa atan on mundi nuko fa antata e makko daramani o neddo goto ko yidi wadde dum cagazo borne kadle makko o wa bornade dolla kam makka kay o munda kasil ko fon makko mariam dum non wodi cagan so borne kadle makko woni ha gollidiraare o borno kasin hijabu mawdo o watta loñor mawde sebo o yalta yimbe ko heewi ana wada don hannen dogina dum dati mawde di sabe ciollani e janji bondi ko tawte de laabi di wada ka gudron mariam e dermani wi ana wada don yalla ben heba be yotto gollidiraare tawa kadleji mabbe tuunay jam sopdan fu hewtebe cagal mudun be de tewtira lam on tinno fi adabriji mu intina dati mawde di to yimbe doginta tinno kasi fi adabriji honen dati fu laabi nirse
do ngarte haddude betane do kabaruji meden dimmi juuti on sanne hedade hejuji amen dum woni do kabaruji fodo ba hebuti do be me amen ande to non tawrama dum woni application amen tate le play store to mo sidio tamane ono jogi be telephone ngay ecran ngaji di do kabaruji fodo ba hitnaade ciagal joni fande fande efe no ko nandiro no do set yotre mede de anon wodi
nyaw jo jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darade do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu dento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na wala hore na wala cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puje e cialdi modon
odo nyaaw ana wawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
udde no kuja fu to moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
dentere du e arkillaji borne kaddule du kuboode e cialdi modon fuf
itte ko tundi fu a wi an diyan tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonomu
oron bayi wujade nebe meji e cialdi modon e cialdi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
minister kumani do cellal kanyu e hinne yurmeni
wattu jone ngaran halde kabaru ko nayri bangal cellal dum won odo nyawmo no der deng be kolliti wi ko yata yimbe le chapande jeegom en jeon sikkitaabe kanyi en hon won jewtaabe sappo didon be futtaawa nyaw o anay muuden dido kabaru julaamo o kanyu hokki dulle sappo jeena lewru september yabbe nondu be biidu imma darajar gonde wadde do hen be do yimbe le an le ngallure bamakonde wob an le dende kaliko kulikoro wob an le dende kalaban korono biritet woli laamu kulikoro wobbe do bihi anafa to mopti to mbi jamaare tinno tabo hon asi gondi de halde hal jalam wa handeno fa kebe famtare ke en kanko momodo sama seko sitan sidibe ko pewni en do hen
ko bur hewde dido nyawuji takkadi di do worbe balki en do holtri khalifa keita joko hera jo gulir rahmonde cellal leedi di o kitrol wi de sifa jogola nyawuji nawani jati kabar mudum
sur les 12 ka ya
leeme sappo didon be ngon jom mata mu en gote mabbe ana fota dub sappo ne sappo ko kandambe gote mu en fu ana buru dub noge robe jeewon e worbe jiddon won ko ngon nyaw mata mudum mel teutra homo futtino walna le mudum sa met woni fide dabriji honen ngon nyaw fadirte du sabi watti fu so ngon nyaw matam neddo goto fu med andini
maladie surveillance
chawbe odo nyaw o na tawre sifaji kiwdi taguma saji kambe do goto be hultivide odo nyaw bondo hana fi yebede kedena docteur Charles Dara o infectiologue to l'hôpital du Mali
c'est une maladie
o nyaw yu bubal tan won don watti ngodo watti de sanne ga watti a tawan dum wala nyaw tiddo sanne dun wadda fowe wulare cialdi fotta jukkul en nanal mudun so nyaw nan yimbe jogabe jati a tambe de wat tampude fa semen be timma so ni be nyawna ka le ni wana ta sabe mbara gal watti joni ngonyo ana wa ngona le ciu docteur je meden fu ga wala hono nyo ebola no sabo na wala fu kanyi pongu dar e musa ka nyon gon mudum
dans des circuits classiques
hono fu odo nyaw o raboto dogotro ko gita yo lwidi nyaw o rabata ko beedi wiide odo nyaw o nanandi ko hoyfi kanon tielaji kewdi chawi e kabar mudum
la transmission elle est
o nyaw ana hebe tiagal son boode nanal mudum ngati bani adam gal son wala dum nyaw ngo wawa wetal neddo fu feson battunduri o nyaw ana tiidi sedan son heba ko nyawna le watti mudum ga dabir ana fiya badu fotiri fu nadde fu mo o nyaw nangi ana wa nyawnede
dans les formes avec choc septique
ono fu o nyaw o jogorto kedena fa ande docteur Chaldara gollo woto l'hôpital du Mali
du moment où le moustique
watti fu bodi ngati tomonte ana wa hewtine neddo o nyaw de jom ana wa madde nawal lo tegan badi jiddi yogabe du ana wa yewde fa hono badde sappo nay sobe mata o nyaw e cialdu men sorgo o nyaw ana wa boyde sedan soni o yotti ken yottande sabi so nyaw on nangi tomonte watti hono jonte tati heba ka nyawna dun wattide
il faut compter en moyenne 3 semaines
yalla boytude farati kewal odo nyaw o dogotore be hultiwide da dabreji di yo wonande goto fuf be mbisi yo patfay goto soro hore mudun sabi dun wawi sambide satere nyaw o kedena docteur Bakari Sayon Keita kanko dundo o infectiologue to golirde INSP
chacun de nous c'est de dormir sous mou des musiques
mais le théâtre homme fou tinno lelo le arkleji suwadi wala nato sabe jamaare tata sarre o nyaw tiagal mudun be watta hakile kasin en nukkutube jotto sab nukkuji men ko hee handen attamonto nyamarde hono pidengaaji nanal mudum dur ana sabi bina wadde tuni le watti nungu joni jandi bondido ana heeb nukkuji jogaji dur jamo tinno wodo dun pati jodo batta godde nukkuji du ana wahirne jom ko nyaw me tewtere homo fu tinno pati wi a sawran hore mudum so ngo nyaw matam en mudum jom fi dabri tan yotto ci dogotroje hebana nyomnirte
santé pour une meilleure prise en charge
lam ko be nan darde jamarande teddinde kala ko hollita e be darde dun yi yimɓe nodda numéro 36061 yalla humpitinde kala wattu soɓe cikkiti neɗɗo goto tawrede oɗo ñaw o nokkuji mabɓe.